Divine Sentex, J to the mountain. Ndikafunda ndita kula njale, pena kumasidi na chinyumba. Ndikafunda ndita besa chito, umajesa tutu wose. Ndibanja, kamba kakumfela kwanga. Mulungu wa sindiki ziraso kumba zanga. Wakuza malile anga, chindaliso wandipasa siche siku wanga. Hey, pano ndine mudu sine njira, ndine okongoza si sine okongola. Zomwe ndiri nazo sima ndikongolesa, semene ya kuchita yawe sima ndikometa.
Praise the Lord, zomwe ndikafuna zijaza teka. Praise the Lord, zomwe zinka unika zobuja zijaza peka. Chiko cha ine, mbuye wachiza zansu. Chisongo cha iye, nane ngachiwona nsu.
Yeah, praise the Lord, my God. Chito anayamba ija akumaliza. Chili chonse akalonjeza ama kwanita. Ama tazonse balibe chintu chomukanika. I just wanna give him praise for some seconds. He gave me victory zosi adago njetsa. Devil tryna pull me down and ingo seka. Fighting with the child of God osama yesa. Dika yangana kume wandi chota. He been faithful chiko ndi chosa foka. All the time sama lila moyo wanga. Ambuye wanga right now. I just wanna give him praise.
Praise the Lord. Zomwe ndikafuna zijaza teka. Praise the Lord. Zomwe zinka unika zubuta zijaza peka. Chiko cha ine ambuye wachiza zanso. Chisongo cha iye nane na chiwona nso.
Ndika ngana kumwamba nimaza fira ngati sinthu zose ndizanga kuti anangoteko izitenga mwana wanga usamaso wezi tsomwe ine ndinalenga.
Yeah, siku tamika kumachi somo chake chindi kwanla. My God, wani dalita wanyane la ulemu ndikulambi love you.
Yamika kumwamba ndichikhalidwe tika kumbuka tacho kakutalide. Sindiza so wakatwa nandikula be ulemu matamando ini mukule be.
Praise the Lord. Zomwe ndikafuna zijaza teka. Praise the Lord. Zomwe zinka unika zobuta zijaza preka. Chiko cha ine ambuye wachiza zansu.
Wachiza zansu.
Chisomo cha iye nane na chiwona nsu. Praise the Lord. Zomwe ndikafuna zijaza teka. Praise the Lord. Zomwe zinka unika zobuta zijaza preka. Chiko cha ine ambuye wachiza.
Music from www.gordoncjtower.com.